kutoka. Hello. Nashukuru nimejua kisa salio, koja kwanza nitafute hela. Kumbe shida sina salio, acha basi nikatafute hela. Singesema kisa he Nweno vanya nkosera. Singesema kisa he Nweno vanya nkosera. Nimeka na umiza ndonga Almanos midate. Nimeka na umiza ndonga Chupu chupu nipagawe. Amano siku kucha unanisifia, kukikucha unanichiti. Na tena mara kwa mara unaniambia kitu yangu ndo inafiti. Mara pa natumiwa video zako naliwa mate kwenye ndinga. Mara ta naambiwa unadangala kulenye umlo kukuza. Nikona shanga. Nashukuru nimejua kisa salio, koja kwanza nitafute hela. Kumbe shida sina salio, acha basi nikatafute hela. Singesema kisa he Nweno vanya nkosera. Singesema kisa he Nweno vanya nkosera. Nifanya kwa ajili yako, na weo kanya hitu tasikwa na mimi. Hata kitu niliwasha kwa ajili yako, ni wewe ndo litaka ufute na mimi. Maneno yako yaliniaminisha, na mini kajiamini.
Comfortability.
Vitendo vyako viliniaminisha, kumbe siyo.
Negativity.
Marapa natumio, video zako naliwa mate kwenye ninga. Mara ta naambiwa unadangala kulenye umlo kukuza.
Nikona shanga. Nashukuru nimejua kisa salio, koja kwanza nitafute hela. Kumbe shida sina salio, acha basi nikatafute hela.
Singesema kisa he Nweno vanya nkosera. Singesema kisa hela Nweno vanya nkosera. Oh yeah, Nweno vanya nkosera.